internet. The visa need block a coffee.
Boom,
internet. The visa block a coffee. Yangum pole ya get to test what the weather. When I kusange Jack Tomera. Yangum pole ya get to test what the weather. When I kusange Jack Nyeresa. Bisibu mumu ghetto. Ne wataka guwa bakusibamu. Okufune chokuri olino mala kulipa. Wembe kunyo meza filimu ya ole tisa. Mama ya nova nakula na tata. Misomo jale manakoma cha mkaga. Katinu ghetto ye mbozi. Kubamba mufedo mbozi. Batu zala wate chiriba. Na emo kama ya mala kwena ya nukula. Femi tweme kulu kumaulile. Botulaba
manajune.
Eno ye real story ya ghetto.
In my life, in my life.
Esi halinto jinga temanyi na nai.
In my life, in my life.
Eno ye real story ya ghetto.
In my life, in my life.
Esi halinto jinga temanyi na nai.
In my life, in my life.
Lugendo love la mjolu wanfu. Natandi kofata mpale mpamfu. Nalua na nyo blood yo kufa mwafu. Rwa kubaba Charlie man, batege misamfu. I know, my rap mba mixing anga DJ de no. Aba matira yes, bata matira no. The fame okuba my rap, zendiru no. Enakwe sula mchifuba anga kafuba. Sipo wanga sina wakwega mekuba mekuba. Mugeto, patu salida kwa kalaba. Nesonga chibawa, faba baba. Kula nya, chisangu zana laba. Ubo wakana kwebuza blow faba. Ulamu buka lubanka vale lasha ne Ukraine. Ugeto tulimulu talura izi la hiri ne ilani. Uwe mani koyo kumpi makumi nzani. Baku zoli ya ni baku malamani. Uli watapo wapwebu za mbuguani. Oye vya kumpi ya liga yesu kustani. Oba itako bifu jiva kutera kusuwani. Ze hip hop master, wasiga dewa student. Mchine chintu yense legend. Jakuku wajabu ya right. Aba jionkisi bakubelefu. Jaba sala sala nga sala nakati. Engo masaji tutemu wakati. Barapa yenzawa kwati dakati.
Eno ye real story ya ghetto.
In my life, in my life.
Esi halinto jinga temanyi na nai.
In my life, in my life.
Eno ye real story ya ghetto.
In my life, in my life.
Esi halinto jinga temanyi na nai.
In my life, in my life.
Vibe zetu mianganika ya malaya. Avanso bola boy bali bulaya. Born in Uganda to representing ghetto.
To representing ghetto.
Yangumpole ya ghetto test what the weather. When I kusange Jack Tomera. Yangumpole ya ghetto test what the weather. When I kusange Jack Nyeresa. Born in Uganda to representing ghetto. Azoleja ngatuvimba.
Fefe. Babisi Kumapu Basomese rapu Hip-hopu Kuhip-hopu
Sabamu kama mpulalisa ngaveremu Bulamu butereremu Nangene ya galemu Chinu mabuli wenchilo wozako Yali anfako kumaso we anfako Tukola nyo na yewa tukuwako Tewagala baitako Mkisa jafwe bajiri nyako Tone nyawo nsanganga mfuteko. Uli wenchi osa kechi wanga kumutuenga antekako.